Botruna Ganta, Missin Sakure Hujra, what chief to party Congressi Federalisti Oromov, it the Gafatamawa Jirakafa Oti. Filano Ethiopia Tadim Sefamature Ilaltise, Ketaba, Filano, Kajel Fama Buraf, Shira, Tata Rawi Ethiopia Kesajer, Barres and Ijuru, Mutan no one Filano, Ethiopian, Yeromo Tiades and Lassi, Hanga Matik Abduf, Dimma Filano Rat Radio Sagali America Walin, Marige Gesaniru, Nakor Malkat House of Seas.
Flannotoko, Democrata, Amanamat, Agabesa, Wantijis, Sudan, Do, Ulagali Malmal to Jerobotron.
Flannotoko, Flanno, Jeramurafi, Bilisata Utrajra, Nem Kalma Inajal Cabe, Dorgo Mikesa, Filachu Kesa, Erga, Filanon, Gege from a border of Kanguya, Filanu and Bodamo, Filanon Sun, Nagena Cabachusa, Elatis, Bilisata Usa, Agarcisa, if Tomina Cabachu to Erajra, and Filachisus, Okan Filanus and Carabotus, Arawachi. Jesus, and Kesati Hermatusi, Bilisumaran, if Tom Nan Kesati, Koda for a Chute Regera,
Ulagali Flanus in Kesankun, Mutano Flano Viakanakiset, Amamoji Roll and Rujachuni and Dam,
Haile Selassien, Akuma Ango Kabate, Wagato Ko Duba, Fair Lapsi to Mame, Eti Ade Mame, Manamarela Macabastore, Baka Sababu Etu, Ovisati Mudeva, Lata, Hanga Barakuda Sagal, Avortamisa De Hitako, Patmosh and Tamisha is a Jeremuti, Halakananture. Boda samni konya konya dan sagale akakennu taature yero dalgi ke sammo bara sagal sadde tammi torba biherawi shongo kanjere mutoko onde fame masato ko duwada felennon kan gege fame shongon suni yero duma salle utum fiten humna addawai dani burjajae bara ku sagal sadde tammi ahurra jalqabe mo sirna addawai ke satti Roba Yena Moti, Sernawa Yaneke, Tijelu, Pelano, Gege from Jalcabe, Kandarbani, Marsashani, Kanitanuga, Yo Ufeje, Marsaja Fata, Kamwaya is a Jedamu, Kamin Yu, Hiwayu, Geru, Azaret, Wanti Adatomoko, Yero, Haile Selase Kesa, Durgum Toch, Filanoda, Erga Durgumani Boda, Sagalin, Yeroke Namu, Korojos, Anigi Dutukan, Sanduka, Sanigi Dutti, Cardin, Nami to him Bacon, Lavabu Sule, Hojra, Tejede, Artisan Kasani Abba Iti Yatuf Sat Nisa Yokanko Sanduka Sakesa Busu Fituran. Yo Irrafagota emmo it anama busani abba argate kesagal chuturan. Sagali hingatamu hinatamu garuga kabenya isak abu lisa lafak abu isa afan amar fadu batudan dok sunisi hakakabe sainture. Filanon shanan hundum to demokrata anture. Garu malato democracy kan of kesakabu isa barakura sagal sagal tamitorba gigi fame filano Sadafati. Partele Mormitoti, Kademantota Sanet E Fataniru, Sagalenis Kenamera, Adawawi, Yerosana, Hamadae, Abaduga Fakat, Turna Adawawi, Satlu Kandendenye, Yerosana, Kunis Jirai, Jede Sandikenya, Kali, Pulasa Ragaragalfati, Barakuma Lama of Torba, Filano Giki from Yokan, Momaka Filano, the intervention that you have in Nandama,
Namotni at the Democrata, Warakso Matos Utopia Kisa, Turan, Yokanimo Party, but Nama Kisa Jeran Toktoko, partly Murka. Tota, seganta umataman si sufi, jumate kabatani ufurakan umotuma, ke kufi, murmurati fatu, jet aniro komatani agama. Yadakana akamitilal tusin.
Abangara dap o inkutatu jedametu ode famamale, abba fedet tille agarsisura abnenda, imam matak abna, sagantak abna, halatin ujige gesunu tarsimuk abna, sanagadibu ne, denjile itin kenene, degertoza kenya brelege, sabakenya brekahajran, biakana akamitubuchu akatendenu, serit. Kamna, namota hoganu denda anile, misensota kamna. Chelati nutedibu male, gutu dam gutu tikamna. Gutu agutu tikamna yurojenu, garfutra to one for your ink, abuja chumiti, for your sine, canitifeja mudandenu.
Partlin Romo, Lakosani, Sadiaga Kurashanakagan, Kitavakan Kisa to the Bissanger. Barakanasimo, Partlin Hara, a boarding of Lenora, Lee, Margachura, Fata, Figura, Jaran, Akajaran, Aginir. Kananrakan Yamatregaru, Umatnis Kangafatatri, Partlin, Maga, Umaturumutin, Suchan, Margotta Kantan, Saganda Sani, Tarsimo Sani, Karorum Metafkavan, Karobi Afkavan, Dodokotavidani, Walin, Aka Hermatanifi, Gafkamatrejara. As Retimal Jetusin.
Hala Biakin Kesa Turini, Partin. Go Salaman, Unde for Motorani, Toko, Motoman of Mosati, Tafatafe, Canitini, Unde Fatu, or Kanemo, Capso, Bijakanakis, Tiruk and Desinjerani, or Hunde for Manida, Kanakesa, qabsoo geggeessin warra hiriiran keessaa kafaawun tokko. Kafaawuni erga bara 2010 paartilee biraa wajjiniin walitti dhufuudhaaf leenji hojjechuudhaa fi carraaqaa ture. Garuu akka fedhii kafaawutiin hin taane. Xinnoo ammallee booddee tafa fedhii kafaawuu duubaatu hin ta'in akka gaaffii sabaatiin akka fedhii sabaatiin hin taane adeemsarra kan jirus jira. Paartii kamiin wajjiniin waliigaltee gootaniitti yoo jedhame ammaaf waan hin ibsu hin qabu.
Labsiima filannoo bahee wajjin wal qabatee kaadhimamtoota yeroo dhiyeessitan qaama miidhamtoota dubartoota dhiyeessuun akka barbaachisaa ta'e ka'ee jira. Labsiin kun garuu akka isinitti gufuu ta'u kaastanii jirtu.
Hundumaa dhiyeessuudhaaf hin dandeenyaan dubartootas qaama miidhamtootas keessuma keessaa qaama miidhamtoota ilaalchisee rakkoo hin qabu. Miseensoti keenya baay'ee qaamni isaanii miidhameera. Harki isaanii citeera. Miilli isaanii citeera. Iji isaanii jaameera. Sabni keenyas beeka. Kanaaf qaama miidhamtoota dhiyeessuun nu rakkisuun. Dubartoota garuu tokkoffaa hanga kafaaworraa eegamu baay'ifnee hin qabu. Dubartoota kana baraaruudhaaf jenne hamma yoonaan baay'ee hin kennine garuu amma leenjii babal'aa kennine qopheessaa jirra hin dhiyeessina jenneet abdii guddaa qabna. Kaleessii fi harri garaagara harriif boru garaagara namni keenya ija ol qabatee boqoo ol qabatee nama isa miidhuu lakkii ciqilee kanarraa kaasii jedheetu dubbachuu danda'eera. Kanaaf abdii qabna abdiin sun immoo fiixaan ba'uutu irra jiraan. Addawaawwiin ammallee bilxiginnaallee haa ta'u malee yaaddoo guddaa biyya kana keessatti uumaa jiraan namoota keenya ammallee hidhaa jiru kun nama yaaddessan.
Obbo Xurunaa Gamtaa miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii koongireesii federaalistii Oromoo fi itti gaafatamaa waajjira KFO maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddaan sin galateeffadha.
Anillee galatoomaan jedha.